katonda yenyini ya gutonda mugwe era yagulina ko buyinza teringeri jogu mukweka kuba yenyini gwo kula omutima gwo jali ye musawo agujanjabe
omutima
sanyu sakatonda ye kwata ya gaiza ba